yande joyi e mintaji sappo e joyi habaruji studio kalangu e fulfulde ɗi min Ali Ñalli Abdoul Moumouni yettinta e moɗon. Desemba habaruji meɗen hannde en kalan dow sigila jaɓɓaki werɓe waranɓe hawrina UEA fedde dental leyɗe Afrique hawrina fuɗɗande jangude Allah jaɓi. En kalan dow fa hannde dow sigila wuwumo deputéɓe gaɗi ko watta huɓere ñamede joɗake jamma e ñalowma no laaɓi. En nanan dow fa hannde darde nde kalfinaɗo huɓere ñameden watti yaade yimɓe ñama. En nanan du fa hannde ndaande nde ardiɗo fedde cukaaɓe ummatore leydi Niger tawaɓe nder domol ladde e jaayo waɗi kandu dalila batu ñalaane ittaane nder leyɗe duniyaaru gandurwidirde nawtorade manaaji. Yewtere meɗen pindinol hannde haalan dow lumaku ñawri eno wonno waɗira toon nder luumo Tesawa région Maraɗi. Huɓere ñamede ni no he siryade gam wadde ko jaɓɓade werɓe waranɓe hawrina UEA fedde dental leyɗe Afrique hawrina de duni jangol nayi lewru juillet du fuɗɗoyta. Ko watta huɓere de joɗake no laaɓi fa abada jamma e ñalowma waɗi ko Moctar Mahmoudou ardiɗo hawju huɓere de wattidane himɓe ñame. Nani ko o wi'i Mariama Kenda gam famtinde himɓe.
A partir de
illa jon no kuuje ɗen fuu no lamnete nanga illa nder kuɓeje ɗen e ko nandini. Miɗo ƴama e himɓe gallu ñamey hawrindeji pelle e ONG ji ɗin fuu gadduɓe balla maɓɓe dow fi sijila pottal mangal ngal ɓe sowa bawɗe wakkati pottal ngal fa gaɗa maggal. Minen jinganaɓe no handi dow pottal ngal noto inde mum delle illa jon miɗen giɗi no kuuje gonɗi nder gallu ñamey himɓe amin tawe nder maɓɗi ngal lamnu go nokkuje ɗen
constamment.
Deputéɓe leydi Niger subaka o gaɗi wuwu nder kogol assemblée nationale e cakantaraje mum. Hanono député Rabi Hassan haaliri ɗum sigila o ni singama ko watta huɓere ñamede joɗake jamma e ñalowma no laaɓi e fa hannden du gam jaɓɓade werɓe waranɓe to hawrina dental leyɗe Afrique kam fuu e ko watta himɓe bayli hakkilloji mum en laaɓal heɓo wakkati fuu nder huɓere ñamede. Nani ko o wi'i Mariama Kenda gam famtinde himɓe.
No handi min kokka misali lobbo ɗum waɗi min cini buwugo takkol assemblée gam gallu ñamey no ardoto pottal mangal hoɓɓe ɓen tawira ñamey no laaɓi gannoto inde mum. Ɗum waɗi minen deputéɓe min koƴiniya waɗugo buwol ngol min garana illa yande jeetati e min taji woronja min buwi nder mum e ko fiili assemblée on fuu. Député ɓe reedu leydi men ndi fuu gaɗi siri buwol ngol nder reedu leydi din. Hano joni min misali mi député jo onni mi holli misali on ton min kinnoto dow minen woɗa hakkilloji fa hakkilloji himɓe baylo.
Hannde alarba tati lewru juillet du batu ñalaane ittaane nder leyɗe duniyaaru gandurwidirde nawtorade manaaji waɗa. Manaaji ɗiɗu ni kulle noon bonnooje ladde e jaaye. Hanono Sani Ayuba ardiɗo fedde cukaaɓe ummatore leydi tawaane nder durogu gan renude ladde e jaaye haaliri ɗum o watti dudaane fa hannden ko watta ardiɓe leydi Niger kadi nannol manaaji ɗi nder leydi. Nani ko o wi Asumani Sina gam famtinde himɓe.
Nde no ñalaande no miccintidde nimɓe dow durwidol manaaji ɗi mootataako ɗi no woodi laabi kiite nder Niger kaɗuɗi gattol e luumaaku manaaji ɗin. Amma laabi ko laawol kiite ngol wi ana kam won no golline nder leyɗe Afrika. Ndenne ñalaande noon wattude daande yahde to nimɓe waɗoɓe luumaaku muɗum ɓen keɓa paama ko waɗi manaaji ɗin. Hannder maayo ngon ufake bakka ɗum ɗon wala hen du ingo tunni dabbaji nde mbati no joppe nder maggo gese ɗen dow no goni e batukol. Ɗum fuu ko saabi ɗum woni manaji ɗin kanɗuɗi.
Himɓe jeenayo jeyaɓe kolo manga to nder commune Kabalewa région di fa himɓe Boko Haram diwtiɗi dillidi kenga ton ende hano neɗɗo gon tawaɗo de cakantaraje ɗen haalere ni ɗum golli dow studio kala ngu tawaɗo difa. Conteneur uji laso e jeɗɗi cingote ton ende nder reedu leydu Niger gam wallirde policiɓe gaɗa golle mu en filade huɓere ñame hano poste de police ji mum sappo enayi cingonoyte conteneur uji ɗi e Cap Sahel mo leydi Niger kam waddi ballaka. Hanno Franco mo woren ardiɗo fedde de haaliri ɗum subako wakkati cingol conteneur poste de police lawol Namaru. Nani ko o wi Adama Dawati gam famtinde himɓe.
Ça fait partie d'un don en fait.
Dum tawa kena chuudi biitedi container sappo e nayi ko kaadi policeji tawadi do boggol tawadi filago nyamedum chuudi biroji non to be gollata be pukkoto be powta e duube ngada golleji mabbe no haniri chuudi containeruji din no tawa der chuudi containeruji no ga e joy kokkanodi resioji din golli tirdimu e cingol ummata kona na milioji hamre e laso cede men sefa mide andi du dum walla le kulle di bibbe wuro ndomri e mabbe farde nagunde ni be ji nimbe no golla der biroji mu en anda ko sogeji kawji di filla de nagu no tawado
force de securite pour la population
illa altine o jom en ande do labi hawju golle cede yawo fedde dental led afrique kawtude lumo woto tawaton abuja leddi nigeria gan yewtinaade fondita sigila hawju basol e luma ko karanzi der ledde de anda hanono fedde de haliru dun talata o hanun fa handen duka no biro bad banki leda afrika kawji do yali yeso leda de andan haliri dum dun lawol yo nande himbe cinga company jumu en har ko darata basol karanzi o e luma ko mun chakale de cdao wallirde himbe hebude mo sola sador maji har ko darata cellal innirabe bibbe mu en do der leddi niger dum woni ko ird ardini der sigila mu indira do kablab do der hubere nyamede handen e jango fedde de he loktorobe golli doita der hawrino gongan yewtinaade laawi no wade ko musalaaji di kebu nani ko Benjamin Kofi ardido sigila o wi asumana shina gam famtinde himbe.
On a réuni une quarantaine de
kawri kota nimbe la soji dido gollobe der loktoroje to sukabe innirabe mu chawroto den dalila mundu woni taykade fama kurde budde sulu debbe kande wadede gamde ni wi'ama cellal bandu inna e suka no jamte moy en ardi fi mudu kano mingala ania hawrudo nimbe ardibe do fi cellal bandu ben fu hande den ne moy en kani tefede watte der filla mudum mide mila du golli didde e ardibe do filla cellal bandu be arande fu tefata kena ndare noy sadoro maji in kan hebi ranede mosola
premiere problematique
hiro indirango parlement di rir hanu hiro jaltinol jaltinol arana munni ko wana no wade do der hubere nyame ga eden andini ko hiro goton abidjan leydi kudwar go wadeteno dalila hawrina waranja e tatabere UEA fedde dental led afrika fuddo wande jangu ton andan wadi hiru jaltinol jaltinol gol wana no wade ton andan palais du 29 juillet ga hebude haboru sekitino den sigila mu habibu garba waddani e
to hiru jaltinol jaltinol indirango der francire parlement di rir tawaden hiru go der mu himbe nyemminta député be leede pena jalna himbe hiru go ni mamman woni ardibe mu en charlotte tamak gowu digbe cravate kan en gonde ko tobe he mako hiru hankin goni bukari wariri himbe jaleede
der jallinobe nimbe be fu bukari buri beginaade kan wakkati fu mi eltana mi yi'a fijo mako mido yidi hoji didde e mako fotoji
on va dans beaucoup
min bowi yide der leede kewde ibe ko jide fotoji amma do ko habbini be calake
souvenir
asmane malan isa ministre kawji do filla chambin dinol fina tawaji leedi ettidu sanne mamman bi leedi niger o
le parlement du rire pour la première
de woni arande ko yallinobe nimbe ummi abidjan warde leedi leedi mamman kambe du gonno burtina inde leede afrika wodi dumine e mamma min adake wadde l'école to janginte jallini idun hokka ummatore sembe ekkito
alishelo mondial
mamma hanono wi'iri dum huune fu huubi omo yetta du bibbe leydi niger
elle va naître cette école
l'école on ne jiboyte der nokure to di mami don fu no dom yehira no wodiri min kebi dereji nokure de
sans bonne voix
jangirde de ni de singake do der leydi niger dun lawol non ko watta bibbe leydi niger ekkito iri gollal gal fa nyande gon tokkito gada ko de mamma
Studio Kalangu
der gallu nyemey
do radio alternative
lamba chapande jenay e jenay topere enay fm
do radio amfani
lamba hembere fm
mayna sorwa
do radio mangari
lamba chapande jenay e joy topere go fm
birningaure
do radio marhaba
lamba chapande jenay e joy topere go fm
dolbel
do radio gorwal fm
lamba chapande jenay e joy tobere go fm
sai
do voix de la tapoa
lamba chapande jenay fm
mayayi
do radio anuri
lamba chapande jenay fm
tamaske
do muriar karkara
lamba chapande jenay jetati fm
Bouza
do Radio Takarkara.
Lamba chapande jena e jena FM.
Magaria
do Radio Kitari.
Lamba hembere go o topere joy FM.
Studio Kalangu, yadu Lady Niger.
Studio Kalangu.
Luma kunyawri ton endan lumo tesawa kan woni lumo mango ton endan tawango der chekan taraje region maradi hanono badamasi dauda kawji do dereji golle hawju lumo go haliri dum nyamri ni iri di hanno fu no hebo ton endan sanne der lumo go bibbe lumo bendu no tittinkinade ko watta nyamri di to jaccu der ir wakkati o mo tawaden hande yewtere mabbe ni kanko e Moktar Hamadu
deni jewama der lumo gafeje indirane lumo demiguru motesawa ingo hewi gafeje bako ni der wakati omo gonden der mu titirka nyamduno no horejo kawjido e fi lumaku badamasi dauda fantini
le seraison disponible
nyamdu sonetendu do lube no wodi de sadorma tawada don jon o woni choggu wala e hala kakalten ka e terde gawri budi la soji nay sonete sakuru nun ujunaji didi e keme jetati Eterde mbayeri Niger no sonne la soji tati e sapo sakundu no woni ujinaji didi e keme jetati mbayeri leede yasinde kamdo eterde mun sonata kenana budi chapande jeddi sakuru mun no sonne ujinaji didi e keme jeegom lamtiri eterde den no woni keme tati sakuru budi ujinaji sapo e didi e keme nay eterde polle no sonne hemreru sakuru no budi ujinaji nay kamanari kando eterde mun nata kenana budi la soji nayi sakuru don ujunaji tati e keme didi giriji eterde mun no sonne budi la soji tati e joyi sakuru don budi ujunaji didi e keme jego ayaje eterde mun sonata kena budi la soji nayi e joyi sakuru don no sonne ujunaji tati e keme nayi ayaje de buttidade eterde den no sonne budi la soji tati sakuru don no sonne ujunaji didi e keme nayi
to ga fege de jurete
merci effectivement c'est
to nyamduji gattetedi di fu jutana na lube badide dem misali mai gizawa e mai jirgi lube maude nanoje nyamdu der luma tesawa kan woni isewan kanambakake kauna e urna
der wakati goto mo hitane wittini he wakati mo gonden dermu dum e woni cedigu gondo chaka cede majji
kam vous prenez la nep
sen ko jini rawani le wakati goto e terde gawri sona takena na budi hamre elaso denna ayi la soji didi dum beediri nonni etape nyabbe no sonne budi keme didi laso wala denna ayi budi hamre beedori nonni
voir 400
no holla ko hikka no wodi hoyirnanna
porde
to lumobe sodobe fa sonna ben kay dum chaadoto e mon amma sodobe fa nyama ben kay dum hoyana dum enda sanne
Bandira betini be haboruji studio kalangudo yewtere meden pindinol hande ngolen dan tonde lumo nyamri tesawa kokko haboruji meden timmata seni de beede ke sedda mi miccintinan on ko botu jodan studio kalangu mo hande on andan Nafisa Adamu Sirfo kan siryani en dun do filla fodu foduji tawadi der labi lumako assalamu alaikum
studio kalangu
Gaya do radio Faraa
lamba chapande jenay tobere e tati FM tesawa
do radio Tarmamwa lamba chapande jenay jeddi tobere joy FM
birnin konni do radio Nia
lamba chapande jenay jeddi tobere joy FM belle yara
do radio Dallul lamba chapande jenay e jeegom FM
studio Kalangu